Kada. One in a trillion. Baby, all the different. Okuwangala bisera na ichirungi nyokula. Kubanga buli wolwa wera bingi byolaba.
Wankulira, baby, wankulira.